Ia mātou e wānanga ana i te kaupapa nei, i puta mai ai te whakaaro, me pēhea rānei he kōrero, he tohu, he mahi toi rānei, e whakahaumaru, whakakanohi, whakatinana rānei ngā tūmanako ngō manu e te aroaro, i puta mai ai te rā kōrero mo te kākau. He rengonui a Taranaki e mua, mō ngā mai raranga, o tātou huia i mauheretia, nō reira, ko te whakakanohi, whakataunga i tēnā mea te kākau, te tāne ko i runga i te whare he honunga ki e rā wā.